tokoze ambuye mulungu pondi patsa ene moyo ine moyo ndawezi na moyo momwe ukomera
ngati sindidzale kana
ukagula malo kumanga nyumba ukakwanchi kondi mama mama mama
ngati sindidzale kana
mukabereka ana kuma waona akukura
ngati sindidzale kana
Koma ambuye sikomo pondi patsa ine moyo chachikulu ndi moyo sikuti ndiri nazo zonse zomwe ndimafuna koma ndiri ndi moyo ambiri anafuna funa hakana kalabe nawo moyo ndi ulo nditakhala nazo ine zochepa ndimakondwera be ndi moyo tokoze ambuye mulungu pondi patsa ine moyo Moyo, 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 moyo. Ndikondwere ine ndi moyo. Tawizi na moyo simomwe uwawiranso. Zomwe na alakalaka ina angozita,
angozita.
Zomwe na kupemberera ina sinangobwera. Koma mawa mulungu amati. Muzonse ya mikani Nde ambuyezi kumumbo tipata ifemo Chachikulu ndi moyo Siku titiri nazo zonse zomwe timafuna Koma tiri ndi moyo Ambiri ya nafuna funa Haka nakalabe na wo moyo Nde olo titakala nazo ifezo chepa Nikunberebi ni utokoze Ambuye mono Oni pata ine Moyo, 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 moyo Kondwere ine ndi moyo De polo titakala nazo ifeso chepa Kondwere be Maka maka pukwe tikadari ndi moyo Kondwere be Moyo, 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 moyo Oh,